kwezwa ukuthi umphikristu uyeza sekukhona abaphikristu abaningi baphumile kithi kodwa bengesibo abakithi ngokuba uma bengabakithi bebeya kuhlala nathi kodwa baphumile kithi ukuze babonakaliswe ukuthi bonke bengesibo abakithi nina ninokugcotshwa ukungcwele angikhulumi lokho ukuba ningalazi iqiniso kodwa ngiyazi niyalazi iqiniso ukuba akukho manga avela eqinisweni lalelani mazulu nawe mhlaba beka indlebe lalelani mazulu
Bambani nemimo